pop beats. When I wake up in the morning, I'm thinking about you. Where are you, my baby? I'm there for you. I got out everywhere, you know, where are you? I'm gonna go crazy, baby, I love you. Yeah, nishazunguka kwa majinga Kariako. Oh, nangaika, nangaika. Natoka Tegeta hadi Mbagala kwa Ngoko. Kichwa na chekecha, chekecha. Nikianza kukufikiria, weza kusilagi kabisa. Nipengo kubumenajia, usiku silali na kesha. Umelipachika, gogo, motoni la teketea. Umeme ukikatika, ndani joto, sina wakuni pepea. I'm nothing without you, baby, I need you. Where are you, baby, I love you. Kama kinda la ndega lofiwa, mtoto alokosa mama. Na waza nani huyo alotunukiwa kukupata we kimwana. Unanichanganya kabisa selewi.
Oh, oh, selewi.
Nona mapicha kwako ni shafeli.
Oh, oh, shafeli.
Na kama unanisikia, naomba urudi. Na kama nilikukosea, usama inabudi. Binadamu si mkamilifu, nitakosea. Unisamehe tuweke sawa. Nipe tamu kupe tamu, sote zimepotea. Nikianza kukufikiria, weza kusilagi kabisa. Nipengo kubumenajia, usiku silali na kesha. Umelipachika, gogo, motoni la teketea. Umeme ukikatika, ndani joto, sina wakuni pepea. I'm nothing without you.